nanga kamin. Adui bado anajipanga na mim. Na siko na nguvu ya soda na mim. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, girl me I like that. Come on ameja muogo, girl me I like that. Nifanya naruka, rau kipepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Endano mini muhandi uto nichoka. Ukinua kidogo, girl me I like that. Come on amenya muogo, girl me I like that.
Baby you can make a